Alright ke phulaphula izibona FM benchilo kuwe nathi sabe sinalo udlwana ndlebe lethu sabe sinqola naye Thule Makhala no animal health technician sokapha ku Western Cape Department of Agriculture phulaphula izibona FM 3 weeks onke sinqokola kakhunye ngaso isifo senyebe ethu kwagunye nechwane nalapha ke wayelesene ngalomzuzu saqhubekeka thina ke nokuqhobisa amafarmer kwagunye nabo banezilwanyana ukuba bahlabe bekhangelekele ixesha emve kuba kuthe kwaqhambuka esisifo emnqabeni ke ndinaye usisithule Makhala sisithule masikubulise sikwamkele enqubeni
Molweni Tiyani, ndiyabulela kakhulu, njani kodwa Prana?
Ndaphila nami inkosi khona, masiqale pha kuyo esi sifo, yintoni isifo samanqina nomlomo?
Esi sifo futhi wam, samanqina nomlomo, sisifo esibuhlungu kakhulu, sisifo esisulela lula imfuyo ngentsholongwane. And inemiphumela emikhulu kakhulu kwiqoqosho. Esi sifo sihlasela kakhulu inkomo, ihagu, igusha, ibhokhwe nezinye izilwanyana especially ezinempuphu. Le ntsholongwane ifumaneka kuzo zonke iincindi zomzimba, izinto ezifana namathe, nomchamo, nelindle.
Bona bangaziqaphela kanjani, zibonakala njani ngantoni ezimpawu?
Ezimpawu kuthi wami izilwanyana bazibona ziphuma amajongujonguza apha emlonyeni, ziphuma nezilonda kwintsini, inyeke naselimini, ziba nezilonda nalapha emabeleni. Loo nto leyo iyenza ukuthi ibisi lihle kakhulu ezinkomeni, namajongujonguza ayaphuma nalapha emabeleni, zide zienate zingakwazi nokuthi zisenge inkomo, and then ibisi lihle kakhulu ezinkomeni.
Alright, Phulaphula izibona FM, sinqola naye sisithule Makhala. Masiphinde ke sibuze kune kutheni le nto kubalulekile ukuba ukuchaza isifo, ukuchaza ke isifo singakanweneli kwezinye izilwanyana okanye kamafama.
Kubalulekile kakhulu ukuthi kuthi esi sifo esi abantu bayazi ukwenzela ukuthi singakwazi ukunyenyelwa kwezinye amafama nakwezinye izilwanyana ukubakhusela. So kubalulekile kakhulu ukuthi xa ubona izimpawu ukwamashalane nogqirha besebe lerhulumente.
Yes. Kufuneka ndenze ntoni xa kukho kukrokrisayo kwefama okanye nasekuhlaleni ukuba kuke wabona izimpawu zinje?
Sinayo bhoti iwebsayithi yethu apha eWestern Cape, www.lcbec.com. Uyangena pha kuyo uzawufumana iminxeba yethu or ungaya nasepolice station bayakwazi unxumelana ngathi kodwa zikhone pha iinumber zethu sizisebe apho bangasifumana khona.
Alright, kuyakwenzeka ntoni emva kokuba umntu echazile ukuba kukho iimpawu ezikrokrelayo kwimfuyo yakhe?
Into esiyenzayo xa khona ikrokreleko siyaya thina sizi-technician sifike sijonge uba zikhona iimpawu sikunikeza iphepha into ekuthiwa yi-quarantine. Siyakuchazela ukuthi iinkomo zakho akuvumelekanga ukuthi ziphume, akuvumelekanga ukuthi uthenge uzise ezinye iinkomo. Sithatha iisampoli sizithumele e-lab and then siyazigonya iinkomo and then siyenze into yokhuseleko, sibafundise ukuthi bangakhusela njani izilwanyana zabo ukuthi zingafumani esi sifo.
Yes. Qinisekile mhlawumbe ke lo ubingumbuzo wethu ogqibela abantu ndicinga bakhona mhlawumbe esikulibeleyo mhlawumbe amazwi akho ogqibela ke kulomba sincokola ngawo namhlanje.
Kubaluleke kakhulu bhuti ukuthi amafama akhusele izilwanyana zabo kakhulu ngoba esi sifo esi siyawuhlisa umnotho wethu weqoqosho. The whole South Africa not isiphondo lentshona koleni lodwa kodwa the whole South Africa. So kubalulekile kakhulu ukuthi uyazi ngubani oza ongenayo efama yakho into efana neenqwelo ngoba isi sifo esi siyahamba kakhulu ngempahla, ngemoto, ngokutya kwezilwanyana ngento ezininzi. Kubalulekile kakhulu ukuthi amafama akhusele izilwanyana zakho.
Ah, kosi kakhulu sisithule ibulele kakhulu ngexesha lakho. Inkosi kakhulu lo sisithule Makhala no animal health technician phaa Western Cape Department of Agriculture. Mphulaphula izibona FM thina ngoku ngalomzuzu sibheka phaa igubeni lendaba saba ngayo ingoma phaka Lundi ezabe sithi mphefumlo wami izabe landelwa ingoma ke yakhe uNelisani phaa ezabe sithi basilalela endleleni. Mphulaphula izibona FM ngoma ezasicelwe phaa kuWhatsApp line emva kokuba zidlalele zo ngoma hopefully saphika mphulaphula izibona FM ithuba layo phaa emnxabeni zonke ingoma obuziva cela ngomphulaphula izibona FM apha wirelessly and hopefully now kodwa afumane ithuba lokuba adlalelwe ke ingoma yakhe ningangishout ukucela kumibuliso Friday mina ka ngiyidlala ingoma yami Lunde sithi imperform lo wami.